Sihlala njalo kunokukhathazeka ngamachaphazelo esahlukanise inganeni. Kodwa abantu abaningi abazi lamanembe ahamba afike kujule kangakanani empilweni yengane kuze kube sebudaleni. Sizokhuluma kabanzi ngalokhu la ohlelweni ezomndeni. Angithokoze ukubingelela. Ezomndeni, uhlelo lwakho lokuletha izeluleko eyiphatheka ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo kumama ocabanga idivorce uthe, ngakuba ukudivorza kwami kuyoba namachaphazelo ayohlala isikhathi eside ezinganeni zami. Umshado wethu usube ngonzima kakhulu. Mumva nje, sengixoxe nommeli wezahlukaniso zengicabanga engakwenza okunye. Ingane zami zisencane, ziphakathi kwa 8 no 14 weminyaka. Kwesinye isikhathi ngiye ngibe nengcindezi enkulu ukucabanga ukuthi isehlukaniso sizoyichaphazela kanjani. Kwesinye isikhathi ngiyithole nginesibindi sokuthi iy'ngane ziyakwazi ukuthula zimukele isimo sinjengoba sinjalo, ngisho ngathiwa sinegative kanjani. Ningangisiza ukusombulula lo mcabango enqondweni yami? Ngakube ngimele ukukhathazeka noma cha? Siyaxolisa ukuba kube yithi sikuqhumbuzela udaba lokuthi nebala iy'balo zikhomba ukuthi ukukhathazeka kwakho kumelwe impela. Kahlehle, njengokuphawulwa ucaningo, sekuncangela ukuba uke ubambe i-break emicabangeni wesehlukaniso bese uthola ululeko. Zewuthola ukuthi ayikho yini enye indlela yokubuyisana nomnyeni wakho phambi kokuba ucabange okunye. Yona ndlale esizwa kunzima kithi ngayo ngesahlukaniso empilweni yengane ekuhambeni kwesikhathi. Kungani sisho lokhu? Ake ucabange umsebenzi we-psychologist uJudith Wallerstein. Kwistata senza, uWallerstein uthi walandela iqeqeba leyingane eyiphile esahlukanisweni kusuka ngo-1970 kuya kuma-1990. Wayi-interviewa lezi ngane kusuka kuno-18 weyinyanga, abaneminyaka ewu-5, ewu-10, ewu-25 emva kwesahlukaniso. Esaqala ama-interviews, wayilindele njengawo ukuthi iy'ngane ziyakwazi ukuphila ziyithulele, zihlabele phambili nasesimeni esinzima. Kunalokho, wathola ukuthi ngisho emva kweminyaka ewu-25, isehlukaniso senzeka, lezi ngane sezindala manje, kodwa zisaqhubeka zizizwa ziyizehluleki, zinokwesaba ukulahlekelwa, ukwesaba koguquko, nokwesaba kwengxabano emva kokuba kwehlukana umshado wabazali bazo eminyakeni ewu-25. Ungacabanga? Lezi ngane zasocwaningeni lukaWallerstein zayiphoseleka inselelo enkulu uma sekumele nazo zingene othandweni oluntofontofo. UWallerstein wathola ukuthi lamachaphazelo obuhlungu besahlukaniso awenzeke emnganeni noma ebusheni nje. Kunalokho, abangadlanga kakhulu ebudaleni bazo sekumele ukuba ziqale ubudlane nazo. Lokhu kukhathazeka kwiholela ekutheni zenze iy'nqumo engezinhle kwezobudlelwane, sheshe iphonse ithawula uma kufike iy'nkinga kumbe ziziqhelanise nezobudlelwane zingangenisa nhlobo nje. Abanye abacwaningi sebeqinisekile okwathola lesi study. Babuye befunda futhi ukuthi uma iqhathaniswa neyingane eyivela emakhaya abumbene, iyingane eyivela ekhaya lesahlukaniso zivamisa ukuxola ukuyijolela kunomshado. Ngani? Ngoba ziyesaba ubudlane obumile, committed relationship. Iyingane eyikhule esahlukanisweni zikhule igcola umuzwa ukulahlwa. Lokhu kukhuliswa ngokuthi abazali basuke sebebheka iy'dingo zabo emva kwesahlukaniso. Uma wena nomnyeni wakho niqhuba nesahlukaniso, uyophetha nokubhekana nokuqoqa inqwaba yeyingcucu empilweni ekugcineni kwakho. Usengazizwa uhlabeka umxhwele ungena obudlane obusha cake. Lokho okwengeza esinye isikhathi futhi uya ngokuya uqhele ey'nganeni zakho. Kwenza izinto zedlulele uma ababili abahlukanisele begcine begana kumbe beganwa kabusha. Kuleso simo imizwa yokulahlwa iyanqwabelana enganeni. Yingoba umshado wesibili uletha okuningi futhi ongeqondwe kunye nemizwa yenhliziyo emisha ey'nganeni. Kuphinde kulethe abafowabo nodadewabo nomndeni omusha osuke usuzoncintisana nazo lezi ngane. Yini eyenza lolu guquko lube ngolunzima kakhulu? Yingoba abazali abasuke bekhetha umndeni omusha ibona abasuke beyikhethele bona, akuzona iy'ngane esuyikhetha ukuyogana noma ukuganwa. Kusemqoka isibili-ke ungeza ukuthi ukulapheka kuphelele. Anginakwenzeke ingane enze sahlukaniswa ngoba isimo somndeni so sesixovekile. Nanxa wena noshade naye ningakwazi ukuyiqhubekela nempilo ningena nkinga. Kodwa ingane zenzona ziyowuzwa njalo lo muzwa wokulahlwa usuku nosuku. Ingakho sidinga ukucabangisisa ngokujulile phambi kokuba sicabange sehlukaniso. Umnyango wezokululeka eFocus on the Family ungakusiza ngokuxhumana nabaseduze nawo ngoti bezemshado. Siyakuncenga ukuthi usishayele ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese ucofa ku counseling link. Nazi indaba la ikhona. Ngesikhathi una nowakwakho nibukise ehlukaniso njengendlela esheshayo nelula kulesimo esinzima. Amaphuzu aveza ukuthi siyochaphazela kabuhlungu iy'ngane zenu, impilo yazo yonke. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sesihlabelisa phambili umndeni wakho.